sisiri bahlaba deni ba Jesu ba ba pile kliena matlo a bona ke metsu le bona ba lwanela borena antsi ba re amen 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 ba tumisa Jehova ba re amen amen. Sabino, o abiwa mo filo, a kong ha mo di sengale rat.